Download music e musuri pupiti a disomedia.com.
Olodumare means creator of everything, creator of the universe and everything around. Yeah. Kwanza santo meniumba kwa mfano, vili ni ulinzi wako na nifunga kama bano. We ni ngao yangu, siogopi mapambano. Menipigia ni umesimamia zaidi ya mara tano. Na nipa afya, chakula, malazi, makazi ya kukaa. Ya wai kuniacha, wanafura, kisa siwazi, mavazi ya kuvaa.
Sina kingine mimi najivunia, zaidi yako baba. Mana niko tuli nimetulia, we unagabaya. Hata wale wana nione usuda, shabaya ya mbaya. Utapataje mwamba umenifunika, ure watataya. Cause I know that you got me, where you got me. You got me, where you got me, Papa. You got me, where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me, where you got me. You got me, where you got me, Papa. You got me, where you got me.
Yeah. Ndiyo na makosa ila sijawahi kosa riziki ujanichoka. Na sijawahi kukosa rafiki niliposota. Sikuwahi kuona na dhiki ulinitosha. Sikudondoka waje kusoma hadithi. Na so kwamba mimi ni special kuwa hapa. Wapo na mateso yanawasumbua haswa. Ila ni kibali na rehema toka kwako bila kusahau. Blessing na vozifungua chapter.
Na kingine mimi najivunia, mana niko juli nimetulia, we unagabaya. Hata wale wana nione usuda, shabaya ya umbaya. Utapataje mwamba umenifunika, ure wakataya. Cause I know that you got me, where you got me. You got me, where you got me, Papa. You got me, where you got me. That's why I never, never, never fall in love. You got me, where you got me. You got me, where you got me, Papa.
Download music e musuri pupiti a disomedia.com.